We are better than the one that will win the Cali. That will win the Cali.
London, London, London.
Music I'm coming here.
Kagalama juba booty fine. Urabika buluji wa hita only desire you. Sugar, sugar look so fine. Chiza katika sikiza music I'm coming here.
Ningetaka uje follow me. Nikikukosa baby pardon me. Niki kuchuma bring the eye of me. Yo bada bada no girl come follow me.
Wewe shida, umeleta matatizo kwenye mabuda. Shida, shida, njo chukue pizza. Njo kwangu tujicheze kana cheza gita. Nirushe baby kama unarusha dice, I feel you.
Koko koko.
Nalufenye sabulenye ya wa Kenya.
Koko 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 koko.
Kagala manyuba buli fine. Urabika buluji wa hita only desire you. Sugar sugar look so fine. Chiza katika sikiza muzika mkamilio.
Ningetaka uche follow me.
Oh, yeah.
Niki kukosa baby pardon me.
Oh, yeah.
Niki kuchuma bring the eye of me. Do oh, bada bada nukia come follow me.
Like a million king na a million things. Boozy doing million things. Tukende Uganda kufanya million numbers. Damu imeganda Luganda tunajigamba. Beat ya London lakini mbuzi ya Kenya. Sitawezana na Zari nipe na Senya. Shida, shida. Unataka shisha, minataka huda. Shida, shida, niko na kaduda. Unataka pizza, niko na kapisa. We got a million king na a million things. Boozy doing million things.
Jangala manyuba buli fine. Urabika buluji wa hita only desire you. Sugar sugar look so fine. Chiza katika sikiza muzika mkamilio.
Ningetaka uche follow me. Niki kukosa baby pardon me. Niki kuchuma bring the eye of me. Yo bada bada nukia come follow me.
Oh yes, oh yes, mina kinyonga tateso. Unanipenda japeso, bare sindo ketepa. Uwes, uwes, nikampira pepeta. Ngoma kali chekecha, piga anza teveva. Hi, nauliza ka uko hai. Na ka uko hai, mbona sausi vute ngwai. Ngwai, neze yeka ndani ya chai. Chungu sivutisho mingi, ka uko jabo tazirai. Mary Jane say she give me big smile. Influenced by China, beautiful with small eyes. Why lie? Oh my, I get high to stay fly. Shashamani, Karen, see Karen, clean dan yanda.
Chagala manyuba buli fine. Urabika buluji wa hita unne desire you. Sugar sugar look so fine. Chiza katika sikiza muzika mkamilio.
Ningetaka uche follow me.
Oh, yeah.
Niki kukosa baby pardon me.
Oh, yeah.
Niki kuchuma bring the eye of me. Yo
oh,
bada bada nukia come follow me.
Tuna yule na mnene nene 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 nene
nene
Nairobi gang 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 gana. Nairobi muzika gagen Kampala chameleon. A muzika chameleon.
Yo,
how is the one for you, my girl?
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.